like this. Que cosa upendo, una cosa más, una cosa peace. Love can make you do things like this. Que cosa upendo, una cosa más, una cosa peace. Kupigwa vijembe na vijino upembe, yo vita nshashinda. Wanasema ukitaka chafu, kongo na upinda. Ni hile hali ya kumpenda mtu paka wengine na cheka uchinga. Yani love kinja kinja, mapenzi yako out ninja ninja. Wenye penzi lako mini cheche kiche, wenye penzi lako mini taja na bimbe. Wenye penzi lako mini upepo na pepe, kama umewasha moto na tekete.
Taruka mkoyo kakanyaga bala, kakutana na majama wakaleta kara. Some people don't know better than no nothing about love. They don't if you don't know what they got. For me you don't deserve that. Takomana wewe even though your life's hard. And I change life tafanya vitu kadha wakadha. Ni queen kabisa la kufimba ki big dada.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh oh oh, love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Ah, love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Ah,
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Inni mini, inni, inni mani mo. I feel like I'm going out control. Whatever you give me, baby, give me more. Mapenzi kupenda kwa roo tu kwa roo.
Bampa, ba, bampa, bampa tu bampa. Mana sijui kana cheka unalia. Sama mapanga la vanga usamba. Indicator ya kushoto na kunja kulia. You confuse me. I'm walking, I didn't tie my shoes. Una maujuzi. Mashona mkeka kwa nyuzi.
When they talk about love, they talk about me and you.
Unavu nichanganya. Minaisi you know what you do. What you do to me.
Umeleta mbali, usinshushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni.
Oh oh oh,
love is crazy. Ah ah, love is crazy. Ah, love is crazy. Ah ah, love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Classic music.